kitengeje kumasika kula omukase ekimutuuza wakamukwano otokumulaga nga yenkukulu azisinyatuge yakwogera kunkumwa bweru olwekitiibwa kyonga kyeweta bwe bali bamanyise makafundi osigala omu nga nemba yayo kuba wakinywiine yawanise wamabiti wabu osobole okulira kakasoosi bekakwatikako ekikopo kyaffe ebuukangero kyala bwattukaera naabe kutyo kati osigalidde butawera ne bweoyimirire wali abasajja bamba abalina abakyala baakulebera enkulu mwewala okuwula n'obuyibwa bwakyezira batiisa amaka ku kyokuba ebizibu by'amakambo babiti eyo ngiyita nsobi obeera n'amakoyi g'okuyiya olyoka otetenkanya ebizibu byo bwogira olindalindako okuzaaza olizifuniranga n'obukadde olubukwetirye oluusi n'okufanga tolunatuusa olyoka oziikwenga omupapasi njogera nti basuddewo entyo zekatindewo enfuba okukaaba namuteekawo ate namugjamu ekirungi baana ebironga ebirungi baabuwe wanyiiga songera mu maaso n'ekyavaamu tetweyiga ne twenereera ewaffe mu maka tereekujujjagana wate waalibanjabulire batamulina ansabye omunoonye naawe eyamulina nga yadduka asaana anonwe awo okumira ofuna obusajja omukyala waataliite bulabwa emigaso gy'omukyala mingi kyega watali mukwaza weegayaza olinda ebitekkiriza kyenyumya sirimukyamu emmere y'amalaaya tekusa kyekatemalawo omuli toli omu balijjawo emala nga neekakeeta ayagala okulya sawo oba n'owuwotere mu banzi okeera ku majanga weegera kino kitalo nnyo baganda bange gyoko ddala talinawo okwewakamukuma nti oba oliyitayo omusomoze yakuuma kalisoli n'ekitanda gwe n'oyooyoota mukadde wange olimira ennyoni amayembe gaabula naye ku wange wano sikisizza alikandaba ng'atantwala mmeema emalaaya timuntwala bubi bakazi battu njagalangeze olengera akuza ate ng'ayagadde saagala otibye kwenyikira weewaawo waliwo abasussa buli gwalabye mukazi wattu najja atuma lumuli ekanga nnyaba otumidde kunondeesenga kulabula ate ne ku basajja mwewali ekyo bw'oba n'emukyalawo tobuukabuuka okubuna obuka olumuli ekanga enjoka ogiyotte wuuno ne siriimu yeetala abaami muwaseetolinda kuddaaja mukuyambeko mmanya ekibondo jjuza n'ettata naawe okubira ofuna obusajja omukyala waatali tebulabwa buli ampuliriza mmanya omatidde gwatamatidde tuliba tukyaluka n'okonkona olikulirwawo naye nga baami bizisunku by'olaba nga weefuma mundabira nnyo kale abakyala gwatamuulina munoonye mangu ne mutetenkanya bendikomawo ofune ku maanyi gw'ofuuse musajja mujjuvu kati ndaze masakandabe ku wange.